kisa omukwano muliro gwokya nze mwala gagenda sitya bwe guli njokyanga njiga banze no ne bantisa nti buli tukano nfisa mukiro kimu ngaokyuse mpisa ndayira siryekyusa wadeba njogereza nkumu ku mutima wafumitanga fumu kuba ne bobo nimba byonimba binyumira wadeba ntayiza nkumu ne bwaliba watotomu sirimuwulira njagala kweweka ndi mugumu nze sitya lwakugonda mubiri sitya ebyo byevogera politika nonetamwa sibiwulira no nze sitya ebyo bigambo mmere sitya nyumirwa kateke nina nga ndi nawe ebyo maso tebinkwatako njogere nsanyusa n'ogezo yakyo tamanyi womerwa ate nenakisava mbwe kiba kibi tolyejjosa no kati nange ebyo byendemowa nyumirwa katekoliwo ekiwomereza ekizaala enkenku naye ebyo tebinkwatako wadeba njogereza nkumu ku mutima wafumitanga fumo kuba ne bubo nimba byonimba binyumira wadeba ntayiza nkumu ne bwaliba watutumu sirimuwulira njagala gweweka ndi mugumu nze sitya lwakugonda mubiri sitya ebyo byebwogera mbulituka nonetamwa sibiwulira no nze sitya ebyo bigambo mmere sitya nyumirwa kateke nina nga ndi nawe ebyo maso tebinkwatako
Saving quite a call.